Guys, ineyo ndakhoza mayeso a form 2. Ndiye ndikunyadirani nonse amene mumandipanga support pa TikTok pano ngati F Media Family. Ndiye ndikunyadirani komanso ndifuna ndikuziwiseni zoona kuti mayeso athu ndakhoza. Amene mukufuna kuona malizasi ndi kuti mundihala pa 0983117464 komanso kuti muone magrade yake ndi kuti pafunikira trust ID. Hey, to guys, ito hapa ndakhoza mayeso.